Abahluleli 12 verse 1. Amadoda kaEfrayimi abuthana aya ngasenyakatho athi kuJeftha, "Uwelelani kulo nabantwana bakaAmoni ungasibizanga ukuba sihambe nawe na? Siyakushisa ngomlilo indlu yakho phezu kwakho." Verse 2. UJeftha wathi kubo, "Mina nabantu bami sasilwa kakhulu nabantwana bakaAmoni, ngani biza aningisindisanga esandleni sabo." Verse 3. "Nxa sengibonile ukuthi aningisindisanga, ngabe kakuphila kwami esandleni sami ngadlulela kubantwana bakaAmoni. UJehova wabanikela esandleni sami, ngalokho nikhuphukeleni kimi namuhla ukulwa nami na." Verse 4. UJeftha wayesebutha bonke abantu bakaGiliyadi walwa no-Efrayimi. Abantu bakaGiliyadi bamahlula u-Efrayimi ngokuba bathi, "Ningababalekileyo baka-Efrayimi nina bakaGiliyadi, phakathi kwabaka-Efrayimi naphakathi kwabakaManase." Verse 5. AbakaGiliyadi bavimba amazibuko aseJodani phambi kwabaka-Efrayimi, kwathi lapho ababalekileyo bakwa-Efrayimi bethi, "Mangiwele," abantu bakaGiliyadi bathi kuye, "Ungowaka-Efrayimi na?" Uma ethi, "Cha." Verse 6. Bathi kuye, "Shona uthi Shiboleti," abesethi Siboleti ngokuba engaqaphelanga ukuliphimisa kahle, base bembamba bambulala ngasemazibukweni aseJodane. Kwawa ngaleso sikhathi abakwa-Efrayimi abayizinkulungwane ezingamashumi amane nambili. Verse 7. UJeftha wamahlulela u-Israyeli iminyaka yesithupha. Wafa uJeftha wakwaGiliyadi, wembelwa komuye wemizi yakwaGiliyadi. Verse 8. Emva kwakhe u-Ibisani waseBhethlehema wahlulela u-Israyeli. Verse 9. Wayenamadodana angamashumi amathathu. Amadodakazi angamashumi amathathu wawendisa wathathela amadodana akhe izintombi ezingamashumi amathathu. Wamahlulela u-Israyeli iminyaka eyisikhombisa. Verse 10. U-Ibisani wafa wembelwa eBhethlehema. Verse 11. Emva kwakhe u-Eloni wakaZebuloni wahlulela u-Israyeli, wamahlulela u-Israyeli iminyaka eyishumi. Verse 12. U-Eloni wakaZebuloni wafa wembelwa e-Ajaloni ezweni lakaZebuloni. Verse 13. Emva kwakhe u-Abidoni indodana kaHileli wasePirathoni wahlulela u-Israyeli. Verse 14. Wayenamadodana angamashumi amane namadodana amadodana akhe angamashumi amathathu agibela amathole ezimbongolo angamashumi ayisikhombisa. Wamahlulela u-Israyeli iminyaka eyisishiyagalombili. Verse 15. U-Abidoni indodana kaHileli wasePirathoni wafa wembelwa ePirathoni ezweni laka-Efrayimi ezintabeni zama-Amaleki.